You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Haddii aad doonayso inaad mihnad yeelato Australia gudaheeda ama sidoo kale aad shaqeyso oo mihnata aad ku shaqeyso doonaysana inaad kor u qaado khibradaada ama sidoo kale aad doonayso in aad badasho khibrada iyo professionka aad ku shaqeyso waxbarashada TAFE-ka loo yaqaan ayaa waxa ay noqon kartaa doorka ugu wanaagsan ee arintaasi aad u marayso kana caawinaya TAFE-ku waxyaabaha ay dadka ka caawiso waxaa ka mid ah waxbarashada xirfadda keenta iyadoo ay ku taalo Australia goboladeeda oo dhan ayna sidoo kale daboosho inta badan khibradaha loo baahan yahay amaba dhinacyada waxbarashada looga baahan yahay TAFE-ka hadaba waxa loo yaqaan waxa uu yahay waa nidaamka farsamada iyo waxbarashada dheeraadka ah waana bixiyaha guud ee waxbarashada xirfadda leh iyo waliba tababarka Andrew Wilson oo isagu ah hoggaanka fulinta ee hay'adda TAFE-ka ee Victoria ayaa waxa uu isagu leeyahay TAFE-ku waxa uu isagu bixiyaa kumanaan kala duwan oo koorsooyin ah oo gudaha waddanka Australia ka jira daboolayana badanaaba xirfadaha iyo waxbarashooyinka kala duwan isagoo hadlayana waxa uu yiri
from accounting and automotive industries hair and beauty building and construction business and marketing community services
laga bilaabo xisaabinta iyo sidoo kale dhinaca gawaarida ila timaha iyo qurxinta guriyeynta iyo dhisida ganacsiga iyo suuq geynta daryeelka bulshada si gaar ah waxaan aad ugu sareyna dhanka daryeelka caafimaadka iyo dhanka daryeelka bulshada iyo injineernimada iyo sidoo kale korontada iyo waxbarida caruurta da'da yar iyo sidoo kale shaqada tuubaysiga ah iyadoo arintani ay kor u soconayso waxaa jira silsilado fara badan oo dhinacyo waxbarasho ah taasoo qofku halkan Australia u waxbarasho ka baran karo isagoo TAFE-ka u maraya TAFE-ka koorsooyinka laga qaato waxa ujeedadu ay tahay in koorsooyinkaasi ay noqdaan kuwa iyagu amaliya oo qofka markaana siinaya khibradda uu shaqada ku heli lahaa. Waxa ayna isugu guda jiraan koorsooyin iyagu fara badan oo qaarkoodna ay yihiin koorsooyinka kooban, qaarna ay yihiin kuwa iyagu dhaadheer oo waxbarasho rasmi ah ku sii geliya. Hay'adaha TAFE-ku badankood waxa ay dadka siiyaan ama ay u diyaariyaan waxbarashooyin kala duwan marka laga reebo qaybo kooban oo iyagu adeegyo gaara uun bixiya. Sida William Angelis oo iyadu markaasi hay'adaasi ay bixiso adeega ama waxbarashada dhanka martigelinta qaabilsan. TAFE-kani waa goobta hadaba ninka la yidhaahdo Yang Ju Lee oo isagu ka bilaabay talaabadiisi ugu horreysay ee waxbarashada markii uu Australia yimaaday isagoo ka yimid waddankaasi Kuuriyada Koonfureed. Isagoo hadlayana waxa uu yiri.
When I came here, I learned a lot about ingredients. I didn't know that much about the Western ingredients. I learned quite a lot of
markii aan halkan imid wax badan kama aanan ogeyn waxyaabaha ingredients-ka loo yaqaano oo ah cuntada waxyaabaha ay ka kooban tahay. Kamaana aana aqoonin wax badan cuntadaasi waxyaabaha ay ka kooban tahay waliba qaybaha reer galbeedka. Halkan wax badan ayaan ka bartay oo ku saabsan khibradda wax karinta, wax badan ayaan sidoo kale ku bartay oo ku saabsan dhankaasi cuntadu waxyaabaha ay ka kooban tahay. Haatan Julie waxa uu leeyahay maqaayad iyadu caana oo uu ku leeyahay xaafadda Ringwood East, isagoo sidoo kale tana ay caanka ku tahay cuntada Kuuriyaanka, halkaasina meelo badan looga yimaado oo cuntadaasina laga dalbado. Waxa uuna sheegay in isagu waxbarashadiisii uu TAFE-ka ka soo maray ay heerkan gaarsiisay.
The teachers, they're pretty good, they're all professional. So, it's quite helpful and we encourage each other.
Macallimiintu waxa ay yihiin kuwa aad u wanaagsan dhammaantood waa dad professional sidoo kaleete ardaduna waxa ay yihiin kuwa caawin kara ardada kaleete waxa ayna tahay taasi mid kaalmo weyn ah waxaana ku boorinaynaa arintaasi annaguba sidoo kale ayuu yiri galaaskayga buu yidhi markii aan dhigan jiray Williams Angeles waxa aan dhammaan ahayn buuri dad dibadda ka yimid 20 qof ayaan ahayn oo ka kala yimid 6 ilaa 8 wadan oo kala duwan annagoo markaasna wax badan kala baranay koorsooyinka qaarkood waxa ay u baahan yihiin marka la galayo shuruudo si gaar ah waliba dhanka ingiliishka koorsooyinka qaarkoodna mararka qaarkood shuruudo uma baahno Mandy Nur oo iyadu ah madaxa waxbarashada tafka qaybta ingiliishka ee New South Wales ayaa waxa ay leedahay tafku waxa uu qofka ka caawin karaa si uu u ogaado waxa uu bilaabayo iyo qaabkeeda waxay sheegtay waxbarashooyinka qaarkood in looga baahdo heerar luqada ingiliishka qofku inuu gaaray iyadoo markaana imtixaan laga qaadayo balse haddii qofku way tiri uu gaari waayo shuruudahaasi waxaa loogu naseexayn karaa arrimo kaleeto oo wax ku ool u noqonaya sida in uu ka bilaabo koorsada haatan uu doonayo mid ka hooseysa oo uu heerkeeda ka bixi karo Taifka iyada oo dadka iyagu dibadda ka yimaada ay dhigan karaan iyo sidoo kale dadka fiisooyinka ku meelgaadhka ah haysta ee waddanka gudihiisa ku sugan Australia, balse dhanka caawinta dhaqaaluhu keliya waxa iyagu heli kara dadka muwaadiniinta ah iyo sidoo kale dadka deganaanshaha rasmiga ah waddanka ka haysta. Waxaana jira qorshayaal haatan iyagu socda oo tiro ka mid ah goboladu ay haatan wadaan iyadoo Victoria ay tahay gobolka arintaasi ugu horeeyo taasoo bilowgii January sanadkan gudihiisa koorsooyin tiro ah oo markaana loo aqoonsaday inay muhiim u yihiin gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa waxaa loo dhaqaajiyay ama lagu daray koorsooyinka sida free ah lagu dhigto iyadoo ay sidoo kale jiraan 40 ilaa 50 koorsooyin oo kaleete oo iyaguna isugu jira ka hor mihnada tababarnimada qofka inta uusan galin iyadoo ilaa ay tahay shahaadada afraad iyo sidoo kale ilaa duulomahaba taasoo dawladdu iyadu la fahanteedu ay lacagtaba si toosa koorsooyinkaasi ardada uga bixinayso bedelkii ardadu ay bixin lahaayeen Dhanka kale qaxootiga iyo dadka magangeliya doonka ah ayaa iyagu laftoodu waxa ay xaq u leeyihiin koorsooyinka qaar inay free ku helaan. Haddii aadan concession markaana haysanin ama sidoo kaleete waxbarashada aan dhimid laga siinaynin waxa ay Mandy Noor sidoo kale ay leedahay tafkaagu waxa uu ku heli karaa xalal kaleete iyadoo hadlaysana waxa ay tiri.
We do also have some other options for people who need financial help. For example, the course fees can be paid.
Waxaanu bixinaa doorar kaleete oo aanu siinaa dadka iyagu u baahan caawinaada dhaqaalaha. Tusaale ahaan bay tiri, lacagaha koorsooyinka waxaa loo bixin karaa si kala goos-goos ah oo u fududeynaysa qofka. Sidoo kaleetana waxa aanu u haynaa waxbarashooyinka sare deymo ardadu ay qaadan karaan. Ama waxa loo yaqaano fee help iyadoo taasina ay kharash gareyso dawladda federaalka ee Australia dadkana ay u ogolaanayso in ay waxbarashada hadda bartaan gadaalna ay ka bixiyaan deyntaasi jidka ugu wanaagsan ee qofku uu ku ogaan karo kharashka kooraska uu isagu daneynayo iyo sidoo kale kaalmaha uu xaq u leeyahay ee dhanka dhaqaalaha waa qofku in uu la xiriiro tafka oo markaana uu wax ka weydiiyo waxyaabaha isagu u daneynayo Taifku sidoo kale waxa ay bixiyaan sida Andrew Williamson uu sheegayo in ay qofka la taliyaan oo dhanka ku saabsan mihnada iyo waxa uu doonayo inuu barto ay kala taliyaan Mandy Noor ayaa sidoo kale waxa ay leedahay in ay hayaan taakulayn iyo taageero ay ka siiyaan dadka dhanka luqada markii ay doonayaan in ay yimaadaan Taifka oo ay rabaan inay khibradahaasi wax ku ogaadaan iyagoo markaana laba siba lagu caawin kara dhanka luqada ama haday noqoto xarunta tafka oo hadii jeer dad luqoyin kala duwan ay ka shaqeeyaan oo turjumaan si dhibir loogu heli karo ama ba hadii baahi ay timaado iyadoo lagu wici karo nambarka turjumaada ee isagu 1-3-4-5 eber ah xarumaha tafka ee ka agdhow u tag waxaadna markaana shaqaalaha weydiisa inay ka caawiyaan dhanka la talinta waxyaabaha mihnadaada ah ama kooraska aad doonayso in aad markaa qaadato ama dhanka dhaqaalaha oo aad doonayso markaasi in aad isqorto waxbarashadii, intabana waxa ay ku hayaan gacansiin aad u wanaagsan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.